Drop chip on the mix.
Zed Boys. Chim's Door. King Cops.
You will accept
Cyber. Come on. Ububwa la tule. Nakale kovwale. Ututu putula tule. Mona. Pele no fiatambu. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Chilambu kushala chiskelo ton. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Chilambu kushala chiskelo ton. G-Skeleton.
The dopest, freshest name in the game, ladies and gentlemen. Z-Boys
G-Skeleton.
Le kanko to lama te kembo. Life ya so vai sangi la kumbo. Sile umfika oyo batu mo de sense. Mweka di langa ya isaba ni kesi. Twali mwana kwembo azade shatusha. Kutuputu la lovalu wa muyangusha. Muka shale mbafunga skeleton. Chikala di la pa kwenda nga lintoni. Sende fishinka wima pofenga pa kunyaba. Kulutava vepa kumfu IT ya tekenya. Batila kunga no kulinga nomba imwe. Mufu mapiki baya alomba imwe.
Ububu alwa tule. Nakale kovwale. Ututu putula tule mona. Tele no fiatambu. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Chilambu kushala chiskeleton. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Chilambu kushala chiskeleton.
Zed Boys. Zanga stand up.
Chiskeleton.
King Cops.
Take it easy, maminka la chepa easy. Life is sweet, but you vine bwino beat. Life is a journey, osa konda vama honey. Sting and cuddle that money, osa konda sugar daddy. Konda vama fans, yellow in a big nyash. Nkasi kika pants, siwe track shikanans. Life ya mawinski, unkale kopa posi. Vapa last, uzakali la misosi. Vana vangono, wangala ni masolola. Manga zipu kure matenda kukabudula. Lelo, nyoku, milo, nyoko. Life ya ma disco, mo life ini paso.
Ububu alwa tule, nakale kovwale. Ututu putula tule mona. Pele no fiatambu. Gawa konko kulo wa kwa chalo.
Gawa konko kulo wa kwa chalo. Chilambu kushala chiskeleton. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Chilambu kushala chiskeleton. G-Skeleton.
Kwa sama kispisa yeah.
G-Skeleton. Life iteka la mele. Kawa na kashina mano ya buchilende. Nkutikisha ngole tuchanseko. Ya teneke panchte ya mbi matako. Empali wafa mailo watu. Usha uchitomwe uhobe kwa tiwa kwa shima. Life na mali grace ni hoyo pasoko. Ukashala mafupa yoko yoko. Umona kwa tule badia. Kanshi we mwine fiole idia. Ule lola na mensole fwa. Ubupu bobu fya kuifwa ila. Batila life begins at 40. Mwe ya tampa pa 20. Indoti. Muna kwa tini mwe boba kumila. Umungulu nishofo mwakula. Moneni.
Ububu alo tule. Nakale kovwale. Ututu putula tule mona. Pele no fiatambu. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Chilambu kushala chiskeleton. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Gawa konko kulo wa kwa chalo. Chilambu kushala chiskeleton. Chiskeleton. G-Skeleton.
Chim's all a boy. It's in the building, ladies and gentlemen.
Kaske, I see.
Kiss B.
Cybab.
I see. Fly C. Macy, I see.
Drop chain on the mix.
King Cops. Z-Boys International. Lipa Cash. Bass off. Say Johnny was huge. Ginger Cox. Lil Gabi. Dote. Golden Pins, I see.
Z-Boys. Mr. Dre to the D. Loose style. Young Chizo. Navayelu. Umujoza. Sham City. Face.
Matias Managers,
Z-Boys.
Drop Cheese,
Z-Boys.
Wano Licha,
Z-Boys.
Mr. Putis,
Z-Boys.
ZanuMusicBlog.co.